Isaiah 19 verse 1. Isiprofetho ngeGibhithe pheka uJehova ukhwele phezukwefu elinejubane uyeza eGibhithe. Onkulunkulu baseGibhithe bathuthumela ebusweni bakhe nenhliziyo zabaseGibhithe ziphela amandla phakathi kwabo. Verse 2. Ngiyakuvusa abaseGibhithe ukuba bamelane nabaseGibhithe balo kube yilona lono mfowabo kube yilona lono makhelwane wakhe umuzi nomuzi umbuso nombuso. Verse 3. Umoya waseGibhithe uyakuba yize ngaphakathi kwalo ngiyakuchitha amasu alo bayakufuna uNkulunkulu nezinyanga nabanamadlozi nabathakathi. Verse 4. Ngiyakubanikeza abaseGibhithe esandleni senkosi elikhune nenkosi enamandla iyakubusa phezu kwabo isho inkosi uJehova Sebawuti. Verse 5. Amanzi akuphela elwandle umfula wome ushe. Verse 6. Imifula yakunuka imfudlana yaseGibhithe yakuncipha yome kubuna umhlanga nebungu. Verse 7. Kuyakuba khona uqwathule ngasenayile ngasogwini lwenayile nakho konke okutshaliwe ngasenayile kuyakoma kuhlakazwe kungabe kusababikho. Verse 8. Abadobe akukhala balile bonke abaphonsa udobe enayile nabaneka amanetha emanzini bayakudabuka. Verse 9. Bayakujabha abasebenza ngefilakisi elihlayiweyo kanye nabaluki belineni. Verse 10. Iziselo zayo ziyakwaphula bonke abasebenza ngokuqashwa badabuke ngenhliziyo. Verse 11. Izikhulu zaseSowani ziziwula impela nesiluleko sabaluleka abahlakaniphileyo bakaFaro siphendukile ubula. Ningasho kanjani kuFaro ukuthi mina ngiyindodana yabahlakaniphileyo ngiyindodana yamakhosi asendulo na? Verse 12. Pho bapha abahlakaniphileyo bakho na? Mabakutshele bakwazise lokhu akucebile uJehova Sebawuti ngeGibhithe. Verse 13. Izikhulu zaseSowani ziphendukile iziwula, izikhulu zasenofu zikhohlisiwe, balidukisile iGibhithe abangamatshe amagumbi ezizwe zalo. Verse 14. UJehova uthululile umoya ophambeneyo phakathi kwabo baze balintengantengise iGibhithe kuyo yonke imisebenzi yalo njengesidakwa esitengantengayo ebuhlanzweni baso. Verse 15. IGibhithe liyukuba namsebenzi oyakwenziwa yikhanda nomsila negatsha lesundu nomhlanga. Verse 16. Ngalolo suku iGibhithe liyakuba njengabesifazane lithuthumele lesabe ukunikina kwesandla sikaJehova Sebawuti asinikina phezu kwalo. Verse 17. Izwi lakaJuda liyakuba yingebhe yeGibhithe njalo lapho likhunjuzwa ngalo liyakwesaba icebo Jehova Sebawuti alicebe ngalo. Verse 18. Ngalolo suku kuyakuba imize isihlanu ezweni laseGibhithe eyakukhuluma ulimi lwaseKhanani ifunge uJehova Sebawuti omuya kuthiwa umuzi welanga. Verse 19. Ngalolo suku kuyakuba khona i-altare kuJehova phakathi kwezwe laseGibhithe nensika kuJehova emkhawuleni walo. Verse 20. Liyakuba isibonakaliso ngobufakazi kuJehova Sebawuti ezweni laseGibhithe ngokuba bayakukhala kuJehova ngabacindezeli. Yena uyakubathumela umsindisi nomvikeli abophule. Verse 21. UJehova uyakuzazisa eGibhithe nabaseGibhithe bayakumaza uJehova ngalolo suku bamkhonze ngomhlatshelo nomnikelo benze izithembiso kuJehova bayigcwalise. Verse 22. UJehova uyalishaya iGibhithe elishaya abeselukuphulukisa bayakubuyela kuJehova bamncenge abaphulukise. Verse 23. Ngalolo suku yakuba khona umendo ophuma eGibhitha uye e-Asiriya. I-Asiriya liyakungena eGibhithe, iGibhithe lingene e-Asiriya, iGibhithe likhuleke kanye ne-Asiriya. Verse 24. ngalolo suku uIsrayeli uyakuba ngowesithathu kanye neGibhithe neAsiriya babe isibusiso phakathi komhlaba. Verse 25. UJehova sebawothi ababusise ngaso ethi, "Malibusiswe iGibhithe abantu bami neAsiriya umsebenzi wezandla zami noIsrayeli ifa lami."